Tingisha utadata we ana mzigo, takaka shingo Pinda na popita he Linga kidogo, kata mikogo Paka midume shanga he Master tune, shatamani nomba tunicheze na he Ana veruka, ana binuka nomba tuniruke na he Toto huyo mtongo huwa kina makai tu Haripo pendeza na vyocheza midume yote msisi mko
Avela na kutoka minadata na he Mapenda lindu sipo nongo mcheza na he
Natamani tuendele ila